uJobe isahluko 3 verse 1. Emva kwalokho uJobe wavula umlomo wakhe kwaqalekisa usuku lwakhe. Verse 2. uJobe wathatha wathi. Verse 3. Makubhubhe usuku engazalwa ngalo nobusuku bathi ukhulelwe umntwana wesilisa. Verse 4. Lolo suku malube ngubumnyama, uNkulunkulu makangalunake phezulu, ukukhaya makungakhanyiswa kulo. Verse 5. Ubumnyama nethuzi lokufa maluphiwe khona, uhlale ifu phezu kwalo, okwenza mnyama usuku makulwesabise. Verse 6. Ubusuku lobo isigayegaye masibubambe, mabungajabuli phakathi kwezinsuku zonyaka, bungangeni phakathi komumo wezinyanga. Verse 7. Bheka, lobo busuku mabungabi nalutho, kungangeni ukujabula kubo. Verse 8. Mababuqalekise abathuka amalanga, abalungele ukuvusa uLeviathani. Verse 9. Izinkanyezi zokuhwelela kwabo masiphenduke ubumnyama. Mabulinde ukukhaya kungabikho bungaboni izinkophe zokusa. Verse 10. Ngokuba abuvalanga izivalo zesizalo sikamame, abufihlanga ukuhlupheka emehlweni ami. Verse 11. Angifanga ngani esizalweni na? Angibhubhanga ngani ekuphumeni kwami esiswini na? Verse 12. Amadolo angamkeleleni, namabele okuba ngincele na? Verse 13. Ngokuba kalokhu, ngakube ngilele ngithule khona, ngakube ngilele ubuthongo nginokuphumula. Verse 14. Kanye namakhosi nabeluleki bomhlaba abazakhela izinqaba zamathuna. Verse 15. Noma kanye nezikhulu ezinegolide ezazigcwalisa izindlu zazo ngesiliva. Verse 16. Noma ngangingekho njengokuphumileyo okuthukusiweyo njengezingane ezingazange zibone ukukhanya. Verse 17. Lapho amashinga ayekile ukudlova, lapho baphumula abaphelile amandla. Verse 18. Lapho iziboshwa ziyatabhaya kanye kanye, azizwa izwi labazicindezelayo. Verse 19. Lapho nabancane nabakhulu bayafanana, isigqila sikhululekile enkosini yaso. Verse 20. Odiniweyo unikelwani ukukhanya, nabanomunye emphefumulweni ukuphila. Verse 21. Abalinda ukufa kungafiki, abakumba kunengcebo. Verse 22. Abathokoza baze bethabe, bajabule uma belithola ithuna. Verse 23. Nomuntu ondlela yakhe isithekile, uNkulunkulu ambiyeleyo nxa zonke zakhe na. Verse 24. Ukugquma kwami kufika phambi kwesinkwa sami, nokububula kwami kuthululwa njengamanzi. Verse 25. Ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela, senginovalo ngakho sekuyangehlela. Verse 26. Anginakuthula, angizolile, anginakuphumula, kepha ukuyaluza kuyafika.